malia me majwaleni awodangani amuzodlanina kunini ngiyereza ngifuna umsebenzi icebo liyo zakha ngiyakuthembisa.